finish kufanya nini? Kufinish kufanya nini? Kwa maloro.
Deadly, deadly, dasni, deadly, deadly. Deadly, deadly, dasni, deadly, deadly. Deadly, deadly, dasni, deadly, deadly. Kufinish
kumalo.
Deadly, deadly, dasni, deadly, deadly. Deadly, deadly, dasni, deadly, deadly. Deadly, deadly, dasni, deadly, deadly. Kufinish kumalo. Diyo kudonjo.
Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Milly love it when you twist and a turn up. I thought that love of my girl, you a burn up. A nice girl, you be never ever heard of. Fatty, you a murder. Millie love it when you twist and I turn up. I turn down love on my girl, you a burn up.
Miss a walkie on the teacher, but I supposed to piece yeah, everybody in the street. I know some
do the gully creeper, creeper.
People on the seat, I don't see you. Senorita, one move when you hear the beat, I'm waiting.
Gully creeper, creeper. Your back move up your shoulder, move your foot them like a roller. Make up your feet just like a creature, then you
do the gully creeper, creeper.
Only getting the money, them getting steeper. And the dancing getting sweeter.
Let's say make a no go enemies, then set trap. I walk out with the leg like who they sell a shot. Normally I no fear, my party are the tell you. If corona boss me, I no still wear mask.
Shady, remember when we no feel the chest back. When we see the pushy, I no school to face talk. This is my story, you no go feed there. Cause not the kind, but I we go fit to end class. Babylon, Babylon. Me a corona, run on to life.
Jesus, John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana. Na kwani fomi kiani, kachana ni membo flani, aga seki vizani, nazuka unipati, ura diskosi yani, Predator inosha taxi, rasa na piga mbati, tishoto jani kaki, askenje misilali, ndegi anataka ngapi, nesemo liona wapi, sungoja na kamsahi, askenje misilali, ndegi anataka ngapi,
Say I'm selfish, hot and that it wants one. try, but they can't beat you. Even if they want to do, even if they die as they envy you. But you belong to someone, and I'm singing. I'm just waiting for somebody, babe. I can't get that love, love for myself.
Tap on me, I eat up. Give me space, give me room. Give me lick a breeze, no Jesus. How I make you feel, so
yeah.
True me keep it tight, I me ever clean, so want me did want, tell me never need ya. This enough for people know, keep it on a deal. But too young for lockdown with nobody. I pray one day somebody keep her company. And a girl like me just wanna have fun and more money. But you a pre-relationship, I know for me. Hey, you think you could get in on my feelings? You couldn't get me if you cycled down. Biggie, I hit on a run. Biggie, I hit on a run. Me did love you one little deal. Love you, did I look your mouth in on. Biggie, I hit on a run.
But I did a best of Kitonda. Check it, them yank on a kutoka. Wana nitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ay, akia mama na sare trifle. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka insert. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakuna kitu ya free. Nakuzani na kali real. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life.
Mwana sema ni bangi kumbe life.
Top team in the big propeller. Hata beat kimeja kwa darash. Nena clap, nena clap, nena clap. Nena clap, nena clap, nena clap.
Blow me kisses whichever distance. Wezi rushe ataka ni mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambara na waza mbona. Kila kitu chako napenda. Blow me kisses whichever distance. Wezi rushe ataka ni mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambara na waza mbona. Lakeside woman, Lakeside woman.
Usichele, usichele shaki chele. Usichele shaki chele. Usichele shaki chele. Nyeke mbele. Usichele shaki chele. Cheke shaki chele. Cheke shaki chele. Nyeke mbele. Apa ni utu cheke shaki chele. 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 Utu cheke shaki chele.
DJ 38K
07 tundu mbandangu ya same chwape. Sigara na light atuna fuliza ruwabe. Digaga matawi ya juna puliza zape. Nina dimangaza hali ya juku likoza madhe. Tuko chini kwa chini situ ko chini ya mnazi. Ching na chingle steams na panda na ngazi. Leo jumapili mbili baridi baada ya kazi. Na ingia keja ni kondi na shangaza shangazi. Na usichanganya makazi boss ya napiganga kelele. Jikate makazi bada na chelesha kichele.
Na usichele, chelesha kichele. Chelesha kichele, chelesha kichele. Nyeke mbele. Chele shake chele. Cheke shake chele. Cheke shake chele. Nyeke mbele. Apa ni utu cheke shake chele. Utu cheke shake chele.
Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo.
Vigilant avatar of the airbender. I'm still a problem to Avengers. Moving like a stunner power ranger. Njugu ni kichana na mavela. Ndugu waki itana nkuwa beba. Juhizi sinjaro za kitoto za kitini. Busy streets mangoto mingi siati nini. Team kuwa malo kuwa maliza kuwa fini. Easy still maviboko mingi yani beatings.
Chekie mchuapes na kudingli. Mami huyo ni fresh ananga degree. Minimal pressure kaumetia bidi. Mwalimu wa mata tumwechesa ikibidi. Na tukisidi sign kujiamini. Kama mpoa amedunga hits na mini. Team ni ya kumalo kumalo. Na siati nini. Ni rap rap wazi wala lechini. Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo.
Leo ni kufinish kumalo.
Like the boss.
Nani mana, mana, tipsy G. Spoiler 43, tuko na like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Shola komongo jona nike adi sosa unafanya na pepea mina taka
DJ 38K
kwa mosho na nini nimejipi nede orosho na pongi jo mina iki staki manjoti magomba juu niko jing kitaji kemba juu sosa mindo king misi jiu hizi ni bibi wa dikeja yonika kota matembe juu na majani kani mahedi nazifunga hadaran kwa mazi kumbege kani bibi wa dikejani
kwenye left right mamgalani wapoa na kitu inaita kutolewa mpaka nitatoa na kuonga jomadoni lisare kuokoa ni test masazake na eza kumwachoa mbogi joni sporti na sporti ndo ni mbogi machurani mandugu na cheza na mapongi masomo ni talanta ikizua imezua huku mbele ni kupua huku jua umejua
huku jeshi mejipin magomba jona majing cheza na mbogi jikora na mavidin kitaji kemba juu sasa jo mindo king
ati mindo real deal juu mashada kingpin
siki nice kila mtu wanze kwangu ni jirani kamsupa kaniita na shangarada ni gani kufika lipokuwa kanisha meni tamani kacheza kama mimi ni kafikisha kejani
kiko mbosho na hili ni mejipi mejipi hede orosho na pongi jo mina kill staki manjopi magomba juu niko jing kitaji kemba juu sasa mindo king misi jiwezi ni bibe dikeja adikeja jo nikakota matembe jona maja jona maja ni mahili nazifunga hadarani kwa maziko.
Physically, I go physically, 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 physically fit. I go physically, 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 physically fit. Check it, wana ni stream wakini check it, wana scream. Tampaka cream makicheza na hizo hips. Wana ni stream wakini check it, wana scream. Tampaka cream makicheza na hizo hips. Physically, physically, I go physically, physically, physically fit. I go physically, physically.
Ni kudigi ni kuseti kwa kiti na dai ni kudigi usikie fiti nataka doba zangu zizoze ka injili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na pwani wavweka nchiri wapoa kujeform kwa medungi ya mamini mpoa kona tatu mpoa na mpini mpoa na manati mpoa wa mjini kitu wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidhigitha kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao siko chini kama carpet wengine na wapele kana rada mapuppet luku diriba ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama da sache
nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie vivi nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai tu relax tukidishi minji nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie vivi nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai tu relax tukidishi minji
DJ 38K
kukudigi tu vivi kwa kiti kukudigi tu vi kukudigi tu vi kukudigi tu vi fiti kwa kiti.
Girl, me love the way your body call, call me tonight. Girl, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life.
In the morning,
girl, me a loving you in the morning.
In the morning,
same time giving me a money. Call me anytime that you want me. That you want me, that you want me.
I'm single and we call me Kiwaka. Demo ileto kisakata. Mi uzima daily sina stress na jibamba. Mi ulewa sana ndio nibonge na wama. Mi ulewa nasikia githinya githinya ku. Githinya githinya ku. Githinya githinya ku. Pombe kwa brain naisikia kwa mku. Atinya githinya githinya ku. Githinya githinya ku.
Na kwela pen, kwela wezi rate, kwela uki rate, pigye 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date, kwela uki date, lazima uringi again.
Makwela wameiva,
TikToka na kwanga TikToka.
Reverse, lazima utaitisha, ai, makwela wameiva.
diva, the Insta diva, kid fest arriva, lazima utaitisha.
Like a boss, like a boss.
Tenda we mapewa tako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba. Big Boka napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona
big bomba.
Antaka this, antaka that. Unasikia hubu bigala. Anataka kitu kaf. Anapenda muku chu. Anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hubu bigala. Anataka kitu kaf. Anapenda muku chu. Anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze ku smash.
Atika napenda muku chu. Sima cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana flash. Kanapenda muku chu. Sima cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana flash.
Unauliza niko wapi niko rurasho. Hini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Yapa roundi mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo ko roundi huko New York. Niko insecure ile design ya sauti sol. Mademu amepara raka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere renderere ya la football. Role model wangu manze sini Brida Law. Nikidai tumbler new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jat. Tulienda wapi situ ko jibaga jat. Ai jibaga jat. Jibag na jat. Jibaga jat. Jibag na jat. Jibaga jat. Jibag na jat. Otoliza tuko wapi situ ko jibaga jat. Jibaga jat. Jibag na jat. Jibaga jat. Jibag na jat. Jibaga jat. Jibag na jag, watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jag.
Maskuzi nimechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alini kanza kumlipia keja. Ye upika kiwandeze. Haya, jibag na jag. Njugu na gat. Iyo kombi kuna vile ye uslap. Miswezi jam tu ya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu ushapata ripoti.
Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jag.
Baby chenza nami twende shika kiuno ina mato.
Zungusha,
DJ 38K.
Dance ya ma, dance kishika unazungusha. Right to the left kono zungushia. Ini dance ya ma. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Nilimita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form tuna kill. Ini doba safi na ni genge imeti. Babingine
real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free to keep up on a breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real surese kuchanganyisha. Napigia Shakilo ati dance la donjo. Ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu. Ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo. Ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu.
Mage 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 mage
mage. Doku donjo. Doku dunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo. Doku dunda. Tok moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo. Doku dunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo. Doku dunda. Tok moja ni meshanza kunirunda. Dania chain kashingo. Nimedunga bling moja nono hadi wezi kuchikunja. Doku donjo. Doku dunda. Nikichuna kandovu ni wabini likasunda. Nimekula fiti. Nimedimbuka nchakula kikitu. Zimeriputa ni kabole ya tennis. Do vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Alutane na donjo kudunda. Nyongiwe dimsta kikuchomeka kucha.
Yo, gota, gota tena. Strictly makwela, no other gender. Gota, gota tena. Petit ndo inaweza but big ndio napenda selector. Nini zona cheza komishi ndo na mboka wese matwekia Lexa one lege twende usha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina donjo ka wet fry na roiko rainfo za kizim na zimetoka kia maiko chingri we the big baba kwa disco ni nosa perekangat na wote ni kwa shiko shiko wa nax shiko wa kiambu shiko wa juja shiko wa emu kuna shiko misi juu yeu kufanya roga shena kutakele.
I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party. And I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida klabu ntashikisha na maguns. Kidogo ni kafege alafu tutacheza pool. Brother life is good, huh? So weskiza mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi ha. I am going to party. Kita futa buda jo haunipate. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Sungusha, sungusha, hadi ugawe mkate ha. So I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, party, party. Just going to party, party, party.
So what if my wife a party? What if my wife a party? Live your life before you lost it. You feel the vibes that know my charges.
Pussy alone, my love. When you skin it down, girl, I'm in heaven. Now your pussy let out my sperm.
Well, why? Dip in my pocket and my money, you only can buy a cube. Dog, what you gon' do? Tell Ray and nephew. Say me not chase my rum tonight. Y'all feel your mind on the ground tonight. Party like gotta come tonight. Everything a dog have become to life.
No me no cartel, but me a villa vibes. Put couple girl together, that me a villa wife. Me go finger me bite up in a video line.
But when you wine slow, me a mad inna me mind. But when you wine slow, me a mad inna me mind. But when you wine slow, me a mad inna me mind. But when you wine slow, you know fling it.
Ayo, back for your Ben, see your Ben. Ayo, back for your Ben.
Ayo,
back for your Ben, see your Ben.
your bin, tie your box, see your bin. Tie your box, see your bin. See your bin, tie your box, see your bin. Tie your box, see your bin. See your bin, tie your box, see your bin.
I'm not leaving it without you.
Head top
for me now. Break your back, sit down, pan and rock for me now. Catch your foot in the air. Catch your foot in the air. Catch your foot in the
air. Hey! Hey! Move out my way. Me, I'm mad for my day. I'm a dot. Girl, I get fucked and I run out of the mad house.
Where I go?
I'm at me, I'm a dot. Hold me up in the city, a girl at a shot. A girl up in the back, a hole, I get stabbed out. All of my money get fucking on me account. I wish big man that get knocked out.
Yo, I'm a swear, such a terrible.
DJ 38K.
Enemies won, but we over them. They can't try. We are more than them. We fall off, when we fall off. Love, baby, when we fall off. All of our guys, show you don't say it, let me ball off. Love you, $30 billion. I like the way you move it for me, girl. The trouble where they sleep, now you define. Tonight I say that me and you go jam. After the concert, girl, we go contact. Acha, no more. Keep up, can't stop. Oh, singer, man, bad man, killer. Some move, some rock.
TV, that won't mean nothing to me. Don't need a shower, oh baby, I need a free. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's not enough. Jump my banana, one side I lie, then no stopping up. Go shopping up.
DJ Papi,
DJ Papi, I go, where I go. Me and Danny as well as champagne in my mood. I get a girl from the ghetto. Get girls from uptown. That's the life of a city. Oh yeah, yeah, Dama. Oh yeah, yeah, Jello. Oh yeah, yeah.
Kumizima niko pasta. Nikiangalia mira mina kuwa starstruck. Ala, machonanya kwa passport. Naifanya fast but naifanya faster.
Kani January na unadota ni get. Koko na mkidi na nagrota ni get. Kawo setingi maforenota ni get. Kawo dishingi na mabrota ni get. Koko na chupa na nibia uta ni get. Koko na msupa na metulia uta ni get. Kasi mushinda gamelia uta ni get. Kama inena laika kurudia uta ni get. Wananita misogynistic. Sujitoe bitch kahujiski. Niliambia go yogo short dodge panguze mdomo with this dick. Jumisi lambi lipstick. At scam cardinali follow this link. Ana nipenda na namchukia yondo mystery. Kiskevele na nukia yoni meets me. Siwezi jiweka juisi tulisha toka misiri. Niki come through nafanya beat na lala. Siwezi kwa sanduku waga beat mbadala. Makali ndio suku wadana wadada. Lafu ni matuku wananita madara. Tunatafta do wanatafta hits. Nikicheza na flow yo ni masterpiece. Ni master hater hate ni master this. Kama what I get hii ni master T. Kani January na unadota ni get. Koko na mkidi na nagro uta ni get. Kawo settingi maforeno uta ni get. Kawo nishingi na mabro uta ni get. Koko na chupa na nibio uta ni get. Koko na msupa na metulio uta ni get. Kasi kushinda kemelio uta ni get. Kama inenda na ikakurudio uta ni get.
Marafiki na lewa chwa marafiki. Spendi pombe na lewa chwa marafiki.
it still. Every day I dey pray for you. Make you ever come bless you. I never forget you. I gon' forget you. See my shoulder. Make you rest up on me. You know I got you. Let me be your friend indeed. The money don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you. How are you?
Baby, house, they in human form. Body man, nobody like work. But you must hustle if you want job. If no finish, they won't fight us. If them, they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my dad been go wrong. But he did rush, he did rush for the well, he be much. Now gonna make my dad, he did rush. The kind money we touch, yeah. He did rush for the well, he be much. No be hype, everybody be crush. There's no done in with us.
Let me make it clean in my house. Let me make it wash in my car. Let me make it cook in the
DJ 38K.
Let me make it wash in my glass. Let me make it work for your job. Let me make it hungry.
I love you, waiting, I love you, waiting, I love you. kilolo. But my area or me lungs oh. When you get them pressure, pressure. With them a lot of she my yapa hold up. Nobody go do as I done too much. And it's about passion, shallow man. Kabo kabo love, my passion love. It's city, Lagos, city, oh. Happiness, everything is. My life, no stress. Fine boy, no ex. Happiness, everything is. My life, no stress. Oh, tutu, oh, tutu, oh, one, yo. Bakara, see me, yo, la, go, yo. Oh, don't shame you, call your shame, yo. A jello mountain, she, I no be no peace. Yepa, yepo, ashamadi. Ogano, to form a kasabi. My kescovi, as you can see. I be zombies, I go, come, yo. Oh, tutu, oh, tutu, oh, one, yo. Bakara, see me, yo, la, go, yo. Oh, don't shame you, call your shame, yo. A jello mountain, she, I no be no peace. Yepa, yepo, ashamadi. Ogano, to form a kasabi. My Kescovi, as you can see, I've been doing it.
How long will it take you to realize? I don't know who to run to right now. I'm is opening every fire. I'm a safe bouncy out there. What are we doing, my dear, my dear? Surrender you myself, myself. Fading, my hands are in the air, fading. Only time will tell the difference, babe. What is the reason you do not have your peace of mind? Are you happy for now? Are you doing this thing to survive? Are you taking the pictures of every memories of your life? What's the reason why you're still
She no want Harry Potter. She want hood fire, car hood fire hotter. If I late na the night, she no really matter. Early morning when I yell them full of matter. What a pussy fat and it a get fatter. When she get the khaki we bust like kappa. It's like she get in a spirit and she a chatter chatter. Like she come from Baghdad Osaka. She say
love is the
She no want silly billy. She want a man with a jack come away chilly chilly. She said the wee man rich him have three billy. Backbook big like the wheel in a free willy. What what? She said the brother ever sicky sicky. And him licky licky when him fit dicky dicky. Me fuck a hard and come and the titty titty. What a calamity titty 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 titty. She said I deliver.
or not.
Want them or not.
Now you know.
Now you know.
Now you know.
Now you know.
Chicky for money pressure, street orientation. Immodernization.
DJ 38K.
Cover face like Nagbaja. Get feel up but we know they cup. Sit up boss them tap tap tap. Pass all the shit rababa. Oh my your rababa. Feeling good banana. Music don't need permission to enter your spirit. Anyway anyhow you know say you go feel me. Music don't need permission to enter your spirit. Yeah yo. Anyway anyhow you know say you go feel me.
Don't hang up.
sasa so chulu ka sasa pa fomo kuti ndambo pa so fana monya masho ali pai ukana kanjani basi pane plan nenda ku shofa na matari ya iska sami dom sabo sone kala fan bato pala ngano nani
bomo music much respect
man ai emami kulungani sakala ni sakala makala mila kutu kutu kala nga ane king sabo takala ni tumenga mapata pata ke kona no kuma na matari ya ati kulungani kulungani sakala ni sakala mikala mila kutu kutu kala nga ane king sabo takala
I love my
38K.